This is a Homemakers audio recording, recorded in Zulu. Namhlanje sikhuluma ngezithonga ezinhle zokuvimbela. Izithonga zokuvimbela yinto ebalulekile kakhulu ezindlini zethu eMzantsi Afrika. Yenza ukuthi sihlale siphephile ngaso insuku zonke, futhi yenza nemindeni yethu ukuthi ibe mihle uma iyakhe kahle. Udomo lwakaPrecast yilo elijwayelekile, abantu bathanda lona, linamandla, alidulile, noma unalo anyekele ukufuna imali eningi kakhulu. Ngazo zonke izinto iPrecast enazo, into eyodwa engathi ayikho kuyona, ukuthi nje ayinawo lawo mandla. So nibonisa indlela eziningi ezinhle zokwenza ibonda lakho lifana nomuzi wakho, libukeke futhi lithandeke. Zonke le ndlela lezi asidulile. Eyokuqala ukuphinda wenze imvela. Ukuphinda wenza imvela uma wakho ibonda lakho kuyanceda ukuthi ibonda lakho libe nalento le yemvela, futhi nakhona linciphisa iy'khalazo eziningi. Udongo lwakaGabion lumane luhlangane nje nomuzi wakho. Igama elithi Gabion liphuma kwisi-Italian libizwa ngo-cage. Futhi yintambo ehlanganisa izinto ezingaphilile. Amabonda ahlangana ngamnandi, asebenza ngamnandi, futhi angasebenza kunoma yiphi imvela. Ukuhlanganisa istina, insimbi, nokhani ku-Gideon type design kuveza imvela yendlu yakho, futhi nengadi yakho imane iphume. Esibili, istina esiveziwe. Ukuveza istina ebondeni lakho, abanye abantu bangacabanga ukuthi into enyeke zisebenze, anyeke izibe yinhle. Kodwa uma ngahlanganisa imibala emihle neyitina ezisebenzayo, ngiyakutshela into engasebenza into enhle abantu bangayithanda, ingaze ihambelane nendlu yakho uma ungayisebenzisa kahle. Ukuhlanganisa imibala yeyitina into ezokusebenzisa kakhulu, akusinto elula, kodwa yona into enhle and into ozoyithanda ngokuhamba kwesikhathi. Abantu abaziyo ngemizi nokuakha balibeli bayayisebenzisa into yokuthi baveze itina, into enhle esebenza kakhulu, ibonisa indlu, ibonisa nebonda, ziyahlangana kuba into enhle iyathandeka. Esithathu, ukutshala ingadi. Ukwenza udongo lokucwela negadi enhle into ezokuthandeka kakhulu, abantu bazohlala bayibuka umuzi wakho, anyeke bakhona ukudlula nje. Abaphathi bemizi kumele basijwayeze ukusebenzisa imvela ukuthi bakhona ukuba nogcoze. Ibonda elinezinto ezifana namanzi, amatshe, itshali, ibonda elihle, liyabukeka ngazo zonke insuku zenkathi. Ungaze wenze neyigadi eziya ngaphezulu ebondeni lakho ukuthi wenze ibonda lakho libe nalento. Eyokugcina umsebenzi wopende omuhle, nikeza ibonda lakho impilo ngokunikeza impende enhle ewuyithandayo. Kubalulekile ukuthi ulungise ibonda lakho ngaphambi kokuthi ufake ipende ukuthi ukwazi ukuhlala isikhathi esiningi. Qala ngesikhunda ukwazi ukubulala zonke izinto ezingavela ebondeni lakho ngaphambi kokuthi upende noma masuqeda ukupenda. Okunye futhi, yenza ukuthi umswakanyo awukho ngokuthi uvale ibonda lakho ngeplastiki ilanga lonke. Uma ngabe kunofinga eplastini lakho, kuzomela ukuthi ibonda lakho ulivale ngaphambi kokuthi ukwazi ukupenda. Uma ngabe lokho konke sokwenzile, ungaze ucale ngokuthi ufake ikhuti lakho lokucala lependi. Lokho kuzolandela amakhuti amabili futhi webonda langaphandle amahle. Ukhumbule ukuthenga ipende eningi kunalo cabanga ukuthi uzidinga, ngoba awufuni ukuthi ipende yakho iphele uma uthenga enye ibonda lakho lingafani. Lokhu yikho konke esiniphathele kona. Uma ufuna ukwazi okunye futhi, iya ku-www.homemakersonline.co.za. Sizokubonisa ukuthi ipende ungayithenga kuphi nakanjani. Siyabonga.